Kupenda kupitiliza, you know that is true. Kukupata miujiza, baby you girl. Oh, many to reason, bro. Natamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ingekuwa wako. Moyo ni imekususia kapeke yako. Kuniko ananiliwaza kwa roho. Oh, mahaba shikamo oh, yawe nilimaza kwa roho. She's my darling, she's my darling, she's my darling, yeah. Toto nzuri na show, show hatari, show hatari, show hatari. Anatamani hii dunia ingekuwa yako. Moyo ni mekwamishia kapeke yako. Toka zamani ningekujua ningekuwa wako. Moyo ni imekususia kapeke yako. Kujuana nawe baby.
Remix Killer.